Kwa gatatu w'icyumweru tubahaye ikaze mu ngingo y'umunsi ku mbuga nkoranyambaga zose ziduhuza uraza gusangaho ingingo tugiye kuganira kuri uyu munsi wa none ni ingingo iri buze kwibanda cyane kurebera hamwe uko malaria ihagaze mu Rwanda ndetse na gahunda zihari zigamije kuyirwanya icyo twe dusabwa nk'abanyarwanda ndetse n'ibikorwa biteganyijwe mu rwego rwo guhashya malaria no kuyirwanya ndi turatsinze Bright
Dressing Obed
mwaramukanyamahoro
mwaramukanyamahoro mwebwe
natwe nuko natwe nuko urabibona
ndakubona rwose cyane
morale ya mu gitondo akabeho katari gake ya hanze kazindutse twongera gushishikariza ubwo abadusigariye inyuma gukomeza kwita cyane cyane kubana burya mu mbeho nk'iyingi y'abana baba bagomba kwitabwaho by'umwihariko bajya nko ku mashuri ubwo abantu babyumve yuko haramutse imbeho ni igihe rero cyiza cyo kuba abana bafubitse bihagije ngira ngo ni igihe cyiza kuba tugiye kuganira kuri iyi ngingo yo kwirinda no kurwanya malaria kugira ngo tuze gusobanukirwa n'uko ihagaze mu Rwanda ni ikiganiro turi kumwe n'abatumirwa bari buze kudufasha gusobanukirwa birambuye iyi ngingo tugiye kuganiraho turi kumwe na bwana Habana bakize Epaphrodite akaba ari umuyobozi ushinzwe kurwanya malaria ibikorwa byo kurwanya malaria muri RBC tubaha ikaze mu kiganiro
murakoze cyane
turi kumwe kandi na bwana Ruwinga Bonziza akaba iyi noneho ndayisobanura ne ni umuyobozi wa programme mu Rwanda za NGO zishinzwe kurwanya mara sida n'izindi ndwara tubahaye ikaze mu kiganiro
murakoze cyane
turi kumwe ubwo n'abadukurikiye nabo ni ingenzi cyane ko bari buze kuduha ibitekerezo byabo mwanyura kuri page ya Facebook mwanyura kuri WhatsApp kuri 0781 14 72 221 ni umurongo wa WhatsApp wa Radio Rwanda ariko nahamagarwa gusa ibyiza nuko twakoherezaho ubutumwa kugira ngo tuze gusaranganya iki kiganiro no gutangamo ibitekerezo Epaphrodite tutangire kuri malaria ishusho yayo ihagaze ite muri iyi minsi nta nubwo duheruka kuyiganiraho
murakoze ntabwo duherutse ko kuyiganiraho ariko hari ishusho nibura uyu munsi ifite ari yo ngo wenda tuse nk'ayo dusangiza abari kudukurikirana nk'uko twabivugaga ubushize icyo imibare yerekana ko mu gihugu muri rusange malaria imibare igenda igabanuka muri rusange ukurikije iki bipimo byerekana iyo tuvuga ibipimo tuba tureba ku bijyanye n'abayirwara muri rusange abarwaye malaria abarwaye malaria gikatu abo yatwaye ubuzima ibyo ni byo turebaho iyo turebye rero mu myaka yashize nk'uko twabivugaga ubushize hari igihe twari dufite abaturage bagera kuri miliyoni enye barwaraga malaria mu gihugu umwaka wose ariko ikimibare yerekanye umwaka ushize uyu mwaka turangije 2022-2023 ni uko abantu barwaye malaria ari 160,000 ni ukuvuga ngo bavuye kuri miliyoni enye ubu tugera ku 160,000 hanyuma ibijyanye n'abarwara malaria gikatu naho hari igihe twageraga 18,000 ariko ubushize ikimibare yerekanye naho byagaragaye ko abarwaye malaria gikatu ari 180,000 kubo yahitanye umwaka ushize yahitanye abantu 471 mu gihe hari ubwo yahitanaga magana atatu muri za 2019-2018 iyo urebye rero kuri iyo mibare uhita ubona ko ingamba zishyirwa mu bikorwa nibura hari icyo ziri gutanga
yego
ziri gufasha abaturage ariko nubwo bigaragara ko mu gihugu cyose igenda igabanuka hari aho usanga nk'uturere tumwe na tumwe malaria igenda ahubwo igihari mu mirenge imwe n'imwe aho twavuga nk'ubu akarere gafite malaria nyinshi mu gihugu ni Nyaruguru hakazaho za Gisagara Nyamagabe Gasabo utwo nitwo turere dufite malaria nyinshi mu gihugu
yego
iyo tuvuze ngo dufite malaria nyinshi mu gihugu ntabwo bivuze ko naho itagabanutse ariko ho ukabona igenda igabanuka noneho atari kimwe nko mu tundi turere ariko naho igenda igabanuka buhoro buhoro iyo urebye rero hari imirenge ngo tuvuze no ku mirenge hari imirenge bigaragara ko ubu ubona irimo malaria nyinshi cyane cyane nk'iyo muri Gisagara iriya twavuga yegera umupaka tukavuga iyo muri Kigali nka za uyu murenge wa za Rutunga hano hakurya tukavuga iyo muri mu majyaruguru nka za Bukure za Giti iyo ni mirenge bigaragara ko kuko ikirimo malaria so navuga rero ko iki imibare yerekana malaria yaragabanutse ariko hari imirenge cyangwa uturere bikigaragara ko akirimo malaria bisa kudushyiramo ingufu nyinshi
yego indwara ya malaria. Reka tunasubira inyuma gatoya. Iyo ni ishusho y'uburyo ihagaze, ngire ngo two turere turaza kutugarukaho turebe n'impamvu dukunze kugaragaramo malaria, kuko ntaga ari ubwa mbere twumvishe Nyaruguru, Gisagara, Gasabo mu mibare y'uturere dukunda kugaragaramo malaria. Mu bihe byatambutse ngire ngo Bugesera yakundaga kuvugwa cyane na Ngoma, n'impamvu zabiteraga zikagaragara zimwe na zimwe, wenda bu zishobora kuba abaturage barakangukiye kuzirwanya. Ariko reka tunasubira inyuma, ubundi malaria ni iki, ni indwara ki, iterwa n'iki?
Malaria ni indwara iterwa n'agakoko bita Plasmodium. Kugira ngo twumvishe abaturage, malaria ntago iterwa n'umubu. Malaria iterwa n'agakoko bita Plasmodium, ahubwo ako gakoko kagera mu muntu gatwawe n'umubu. Ni ukuvuga ngo umubu uvana agakoko mu muntu wanduye malaria ukajyana mu wundi, tukanduzanya. Ni ukuvuga rero malaria ni indwara iterwa n'agakoko kitwa Plasmodium, ikwirakwizwa n'umubu, gakwirakwizwa n'umubu w'ingore. Nicyo niki umuntu yavugaho, hanyuma ni indwara ivurwa igakira. Cyane cyane ko iyo tuvuze, iyo turi gusobanura nk'abantu kugira ngo babyumve neza, turi mu bukangurambaga, ntago malaria yica. Ahubwo malaria yica, ikica ni malaria y'igikatu. Kandi kugira ngo malaria ibe malaria y'igikatu, nuko umuturage abativuje kare. Nuko uvuga rero ubundi umuturage yivuje kare ku mujyanama w'ubuzima, agahita avurwa ntago malaria yamwica, ahubwo yicwa na malaria y'igikatu. Nkuko tukiri kuri iyo ndwara rero, tuvuze ikiyitera, uburyo ivurwa, serivisi zo kuyivura ziboneka ahantu hose, ariko dusaba abaturage cyane cyane ko bivuza ku mujyanama w'ubuzima, kugira ngo twirinde za malaria, ya malaria y'igikatu ishobora guhitana n'abantu. Kuko iyo bivuje ku bajyanama w'ubuzima mu masaha 24 akaba yabonye imiti, iyo malaria nta kibi gitwaye umuturage.
Yego.
Ubwo rero numva wenda muri rusange n'icyo twavuga kuri malaria tuzagiye mu masiyansi cyane. Icyo twaho umuturage ni ikiyitera, ikiyikwirakwiza. Wenda icyo twavuga nuko ako gakoko gashobora gukurira mu muntu, kagakurira no mu mubu.
Okay.
Ariyo mpamvu gashobora kuhaba, bigatuma tugahererekanye n'umubu.
Yego.
Ikindi nuko umubu ukororoka, umva mu kwirwanya kurwanya ubwo kugira ngo tutagahana, ariko no kurwanya umubu. Umubu rero wororokera, hari igihe tujye tubwira abaturage, umubu wororokera mu mazi. Ntabwo umubu wororokera mu bihuru. Umubu wororokera mu mazi, hanyuma ahantu hose hari amazi aretse adatemba, umubu wororokeramo. Aho umubu ukaza kuza mu bihuru, ari uko uje kwihisha kugira ngo dutegereze uze kuturya.
Okay.
Ubwo ikindi navuga icyo bita ibihuru, iyo tuvuze ibihuru akenshi abantu bahita bumva bya bihuru byo hanze, ariko ubushye twabisobanuragaho cyangwa tujye turabisobanura, icyo twita igihuru ni ahantu hose hijimye, hashobora umubu ushobora kwihisha kugira ngo tutawubona. Ubwo rero twavuga n'ibyo bihuru byo hanze, dushobora kuvuga muri mutubati wacu, dushobora kuvuga munsi y'igitanda, dushobora kuvuga muri plafond, icyo nicyo bita igihuru, icyo twita igihuru. Ahantu hose umuntu ushobora, umubu ushobora kwihisha kugira ngo uze kuhava nimugoroba uje kuturuma, niho twita mu gihuru.
Yego. Ibihuru bya mbere ni ibyo tumanikaho imyenda.
Cyane.
Hari ahantu turiya tuntu dutera mu byumba ugashyiraho, ukomyeho gato gutyo kugira ngo ni ikiguri cyabi.
Niho zihisha.
Kibi cyane ahubwo, kibi cyane. Buriya impamvu mbajije ikibazo cya malaria, wenda abantu benshi barayizi, ariko tuzi neza ko hakiri imyumvire, sinzi niba ubu ngubu yaracitse cyangwa ukirwana nayo, y'abantu bumva yuko nahiriye umusigati ndarwara malaria, nanyagiwe ati buriya ubwo yanyagiwe ararwara malaria, nanyweye. Hari abakubwira ati ni nk'urwagwa rw'umushyuhira ndakira, yarwaye malaria. Hari abaca ahantu bakumva impumuro y'ikintu runaka bati iyo ni malaria. N'indi myumvire itari mikeya ituma abantu bakomeza aho kugira ngo atekereze uburyo yakwirinda malaria mu bundi buryo, akumva yuko malaria ari ukwirinda kunyagirwa, kuba yarya ikintu runaka. Ubwo twagira ngo wenda abantu banasobanukirwa igitera malaria nyakuri. Ishusho itugaragariza yuko malaria iracyahari mu Rwanda.
Ya, malaria iracyahari cyane, ariyo mpamvu ngira ngo n'iki kiganiro cyazi igihe. Nanone iyo twavugaga imibare y'umwaka ushize, ariko nanone irebye imibare turi kugenda tubona ko tuba tureba imibare buri kwezi, tuvana mu bigo nderabuzima, tuvana mu bajyanama b'ubuzima, bigaragara ko malaria muri iyi minsi, ubwo no kugira ngo dukangure abaturage, hari imirenge ugenda ubona ko malaria gushaka kuzamuka ugereranije n'umwaka ushize, cyane cyane nk'iyo mirenge yo muri Gicumbi, imirenge yo muri hano muri Gasabo, ndetse niyo muri gisagara yandi twavugaga ugasanga ukabona ko ugeranije nkuko imibare yerekana kubushize ugasanga irimo kwiyongera icyo mbivugiye rero no kugira ngo tutaza kuvuga ngo malaria ikugenda igabanuka tukaza kwirara ahubwo malaria yaragabanutse ariko irahari kandi malaria usinziriyeho gakeya imibare twari dufite yahita yiyongera
yego epa hari imibare ikigaragara y'abantu bicwa na malaria
nabivuzeho twavuze ko mu myaka yashize nk'itanu ishize twagiraga abantu nka 300-400 ariko mu mwaka ushize abantu 71 bahitanwe na malaria bivuze ngo uwo mubare uracyari munini nubwo twagabanije ariko malaria iracyahitana abantu ari nacyo kibazo gikomeye cyane ushaka kugabanya malaria imibare ikagabanuka abayirwara malaria y'igikatu ariko iyo ukomeza gupfusha ubwo nuko uvanga ubugomba gushyiramo ingamba nyinshi ubundi intego nuko nta muntu wagahitanwe na malaria kuko twavuze yuko ushobora kugira abarwayi benshi ariko iyo wivuje kare ntabwo ushobora gupfusha ushobora kugira bake utakivuza kare ugapfusha
nibyo bwana Louis ihuriro cyangwa se ihuriro ry'imiryango itegamiye kuri leta NGOs zikorera mu Rwanda zifite aho zihurira n'ibikorwa by'ubuzima uruhare rwanyu n'uruhe mu guhangana na malaria mu Rwanda
murakoze cyane reka nangire nsobanura umuryango mu gutangira wabaye nkaho ugorana ni ihuriro ry'imiryango irwanya malaria sida igituntu ariko kandi naharanira uburenganzira bwa muntu ngira ngo uruhare rwacu kuri mu bijyanye no kurwanya malaria ni runini Minisiteri y'ubuzima iyo imaze gushyiraho umurongo mugari wo kubijyanye no kurwanya malaria ibiduhaye umukoro
yego
ibiduhaye umukoro nkuko ibuhaye undi muntu wari wese ariko by'umwihariko twibwe imiryango itari ya leta niho tuzira noneho urugero nko mu 2021 hari ubushakashatsi bwakozwe bwari bugamije kureba uburyo hajyaho ingamba zihariye zo kurwanya malaria nkuko EPA yabivuze hariho uburyo malaria yarimo kuzamuka ariko hajyaho hakorwa ubushakashatsi bwo kugaragaza nibihe byiciro bifite ibyago byinshi by'uko byagerwaho na malaria aho rero niho imiryango itari ya leta yaziye yongereye imbaraga muri bya byiciro harimo ibyiciro bifite ibyago byo kurwara malaria ariko byoroshye kubigeraho ndetse n'ibikomeye kubigeraho ngira ngo aho twavugamo bimwe
ibyoroshye
kubigeraho nibyo cyane cyane nabyo dushyiramo imbaraga cyane twebwe nka
NGOs
forum harimo abanyeshuri baba mu bigo bicumbikira abanyeshuri
yego
harimo abacukuzi b'amabuye y'agaciro harimo abahinga mu bishanga mu miceri harimo abarara ku muhanda cyangwa se mu minsi yashize twabitaga intaya
n'ubu niko
benshi babita
nabo burya ngo nabikorera mu giti cyabo
mperutse guhura nabo bambwira ko abimusanze atari ko bakitwa ahubwo bitwa abarara ku muhanda ubwo wenda bagenda biyita bitewe na abo bantu rero mu by'ukuri bose iyo turebye uburyo malaria yandura uburyo malaria ikwirakwizwa abo bantu bafite ibyago byinshi byo kuba bagerwaho na malaria rero aho niho dushyiramo imbaraga harimo kubakangurira mu by'umwihariko ibijyanye n'uko bahindura imyitwarire ngira ngo wabyumvishe uburyo malaria ikwirakwizwamo n'umubu harimo uruhare rw'umuntu ngira ngo tumaze igihe kinini muri kampanye mu bukangurambaga bwitwa kurandura malaria bihera kuri njyewe ese uruhare rwanjye ni uruhe mu kurandura malaria so rero ni ibikorwa bijyanye no guhindura uburyo abantu bitwara imyitwarire ya muntu ariko kandi harimo no kugira ibyo tubaha bibafasha kwirinda malaria harimo n'icyo turi buze kugarukaho cyo gutanga inzitiramibu murakoze
ni ikibazo nashaka kubaza Eva
yego
hari agakoko yavuze kitwa plasmodium gaterwa n'umubu hari ukuntu kera umuntu yarwaraga malaria akumva harimo akantu ko kuvuga ngo bamuroze ndashaka kumubaza umuntu ibimenyetso byako ni ibihe ku buryo umuntu adashobora kuba yakagira akagezaho apfa yumva ko ashobora kuba yarozwe
ari ibiroze
urakoze cyane ku kibazo wajije ngira ngo twagombye kuba twanakivuzeho nuko cyaturenzeho ibimenyetso bya malaria ni ukuvuga ngo icyo tubwira umuturage ikimenyetso mpuruza kuri malaria ni umuriro kiba gihagije gusa niba wumva umuriro wowe muturage hita ujya ku mujyanama w'ubuzima agupime abanza arebe ko atari malaria. Nuko ikimenyetso mpuruza ni umuriro. None iyo hajeho umuriro hazaho gutitira ubwo ndavuga malaria yoroheje gutitira gucika intege kubura peti bya bimenyetso byose byuriraho ariko ntago dukangura umuturage ngabanze ategereza ibimenyetso byose abanze kujya kumva ko ari malaria icyo tubwira umuturage ikimenyetso mpuruza kiri twarenge kuvuga ngo kiri mandatory do guki mpuruza nubundi ni numuriro hanyuma rero iyo birenze kuri ibyo narimvuze gucika intege gutitira kubura peti umutwe kuribwa umutwe ibyo biri ibyo biza byongera umuriro ibyo bimenyetse rero mvuze ni ibijyanye na malaria yoroheje ariko iyo hajemo kuruka kuvugishwa kugira ibiki ntihandi malaria none ibiri kugenda iza kuba malaria y'igikatu ni ukuvuga rero icyo tubwira umuturage ibimenyetso cyambere ni umuriro gucika intege gutitira cyangwa kubura peti kuribwa umutwe nibyo ngibyo
okay
ibindi biza byiyongeraho bitewe n'umuntu
akageza na hahandi azana tuntu dusebe ku munwa ka
ubwo umuriro uba wakurenze kagutwika tugaruke ku kiganiro cyane tuze no kwibanda ku bikorwa bihari bijyanye no kurwanya malaria aba ari byo tuza kwibandaho cyane ubu muri iki gihe cyane cyane muri iki gihe cy'imvura turimo turagana ku ngira ngo abanyarwanda biteguye yuko igihe cyari cyo cyose yacika tukerekeza mu gihe cy'umukamuko bavuga yuko ari bwo malaria izamuka cyane muri cya gihe cy'umukamuko kubera ibizenga by'amazi biba birimo biri ahantu hirya no hino ariko n'ubu aho biri bishobora kuba ubwororokero bw'imibu imibare ngira ngo yanabitugaragarije yuko n'ubu biracyahari nubwo atari mu turere twose ariko reka mbere yuko tugaruka aho mbaze impamvu utu turere turimo kuvuga kubera icyo ariho harimo kugaragara malaria cyane ni abaturage biraye
harimo impamvu nyinshi ariko turavuga cyane cyane wenda izo dushaka kuba tuzi neza dufitiye n'ibimenyetso iyo tuvuze nka Gisagara na karere karimo twavuga ubuhinzi bw'umuceri zone zira sentire yose yo ku mpaka bahinga umuceri cyane noneho iyo uhinze umuceri bayivuze ngo urafata amazi iyo ufashe amazi bayivuze ngo urorora
umubu
iyo woroye umubu malaria iyo zone rero irimo amazi nicyo tuvuga ikabamo ubushyuhe
yego
ahantu hari amazi hari n'ubushyuhe byoroha kororoka kumubu ikindi twakongeraho ugeranyije n'ibyo ngibyo hari aho usanga nanone harimo nk'ubwo nk'ayo mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro bucukuzi bw'amatafari ibyo byose bigatuma babika amazi bakorora bakabika n'umubu nicyo navuga ikindi rero twavuga wenda biri buze ku buryo bw'umuntu ku giti cye ushobora gusanga harimo n'uburyo bw'umuntu ku giti cye bijyanye n'imyumvire y'abaturage mu buryo bwo kurwanya malaria kuko kurwanya malaria cyangwa kugira ngo tuzayirandure bizahera ku myumvire yacu hari aho usanga rero abaturage nabo batarazamura imyumvire mu bijyanye no kurwanya malaria twaza hano muri aka gace ka Gasabo n'ubundi uzahasanga ibyo nakubwiye ubwo buhinzi bw'umuceri ubucukuzi ibirombo by'amatafari ibyo byose turaza kubihuza nanone tukajyana kuri uburyo buri individuel donc uburyo bw'umuntu ku giti cy'uburyo yitwara uburyo akoresha inzitiramubu uburyo ariko ibyo ni ibyo tuvuga muri rusange ubu rero kuri ku rwego rwa programu turashaka kureba ko hazabaho uburyo bw'ubushakashatsi tukavuga ngo turebe noneho mu buryo bwaguye ni ibihe biri kubitera ku buryo bw'ingo aba barwara malaria ku rwego rw'urugo rw'abo babana uko abayeho uko yitwara mu bijyanye no kurwanya malaria ku buryo twazabona ibisobanuro byiza byo kuvuga ngo abantu barwara malaria ahantu malaria itari kugabanuka ibyo twizeye neza byongera kuri ibyo twari tuvuze n'ibi noneho bigatuma bizadufasha mu gushyiraho ingamba noneho zihariye ariko muri rusange ubona ari impamvu ijyanye n'ubwororokero bwinshi buhari amazi ahari ubushyuhe bwaho buhari ariko n'imyitwarire y'abantu uko iteye iyo mpamvu ndabivuga wenda tujye dutanga urugero twagira dukora ikiganiro aho tukavuga ngo ngoma kubera iki malaria itagabanuka iza ari iya mbere buri mwaka ariko uyu munsi ngoma ni iya kabiri uvuye inyuma
yego
uzifite malaria
hari icyo yakoze
ntabwo turamenya niyo mpamvu dushaka kuzakora ubushakashatsi tukareba icyo yakoze mu buryo bwanditse tukareba impamvu tukaba twabisangiza n'ahandi ariko hari icyo bakoze ku buryo ubona ari urugero rwiza rwo kuvuga ngo kurandura malaria
birashoboka. Ubu harakorwa iki muri ya nzira u Rwanda rwihaye rwo kurwanya malaria no kuyirandura? Ubu harimo gukorwa iki? Ni ibihe bikorwa bihari bigamije gukomeza iyo nzira yo kurwanya malaria?
Ibikorwa bihari ni ibisanzwe nkuko tujya tubivuga rwose ariko tutabivuzeho. Gukomeza gushyira mu gushyira inga gukomeza gushyira mu bikorwa ingamba dufite. Iya mbere ni ugukoresha inzitiramubu. Inzitiramubu twarazitanze abaturage barazifite. Hari na gahunda aho turi gushobora kuzatanga mu minsi itaha aho twavuze mu mirenge ifitemo malaria nyinshi tukaba twatangamo inzitiramubu aho batazibonye wenda hasanzwe hakorerwa agaterwa imiti. Ikindi ni ugukomeza gutera imiti imbere mu mazu. Imbere mu mazu tureba hahantu hafite ibibazo cyane hafite ho malaria iri kuzamuka cyane cyangwa tubona imibarire yerekana ko hari malaria. Ikindi kijyanye no gukomeza gukangura abaturage kwivuza kare, kwivuza kandi kwivuza kare, kwivuza kare no kwivuriza ku mujyanama w'ubuzima. Ikindi gikomeye cyane rero, igikomeye cyane kindi ni ubukangurambaga. Gukomeza gukangurira abaturage kumvisha ko malaria ihari, kuvuga ko kurandura malaria ruhare rwabo, gukoresha inzitiramubu, kwemera ko batera imiti mu mazu, za ngamba zose umuturage akumva ko ari uruhare rwe kugira ngo zishyirwe mu bikorwa. Ikindi rero turi gushaka gukora wenda tuvuge gisa nk'ahari gishya ni ugukomeza noneho kureba bya byiciro Ruye ravuze bifite ibyago byinshi byo kwandura malaria niki twabikorera. Ubu gahunda tumaze iminsi dukora mu kwezi kwashize dushaka tubwire n'abanyarwanda nuko ibigo byose by'amashuri, ibigo byose by'amashuri bicumbikira abanyeshuri ubu twabihaye inzitiramubu. Ni ukuvuga ngo umwana wese urya ku ishuri akararayo twita boarding school, ibigo byose by'amashuri twabihaye inzitiramubu. Bagiye muri vacances turangije kuzitanga, ubu rero icyo turi gukora ni ukugira ngo dukangurire ibigo by'amashuri, abayobozi b'ibigo by'amashuri, abarezi kwizera neza ko za nzitiramubu zimanitse.
Ni ibigo byose?
Ibigo byose.
Ubwo turavuga prive.
Ibigo byose bicumbikira abanyeshuri.
Yego.
Ibicumbikira abanyeshuri byose twabihaye inzitiramubu. Uru turasaba nyine abayobozi babyo kumanika izo nzitiramubu. Icyo ni kimwe. Ikindi ni uko tuzakomeza tuganire nabo tubasure, ariko turabasaba ko inzitiramubu bahawe zigomba gufatwa neza. Ntabwo inzitiramubu zo gukoresha umunsi umwe ejo zikarangira bakavuga ngo zarabuze. Ni inzitiramubu nibura zigomba gukoreshwa hagati y'imyaka 23 nk'uko iyo tuzihaye abaturage, ariko tubasaba. Ikindi tubasaba nanone ni ukwibutsa ko izo nzitiramubu ni iz'ikigo, ntabwo ari iz'umunyeshuri.
Yego.
Umunyeshuri azageza ayisange ku ishuri. Ubwo tunasaba ko cyangwa ku bufatanye na Minisiteri y'Uburezi tuzareba uburyo tujya dusura ibigo tubigishe, tuganire nabo turebe uburyo zafatwa neza. Ariko tunasaba ababyeyi noneho kuganiriza abanyeshuri no kubigisha. Hari ibyo umwarimu amwigisha, ariko nibyo umubyeyi agomba kumwigisha kugira ngo amenye ko niba ku ishuri amuhaye inzitiramubu agomba kuyifata neza kandi agomba kuyiraramo. Numva rero ariyo gahunda ikomeye cyane kuri ibyo byiciro twakoze. Ikindi ni ubukangurambaga nyine kujya tubasanga nk'abo bahinzi b'umuceri, tukabasanga mu birombe tukabigisha, tugakora ubukangurambaga. Abo bacukuzi b'amabuye y'agaciro tukabasanga mu birombe tukaganira nabo bakumva uruhare rwabo, kuko ushobora gusanga bya 600 dusigaranye ushobora gusanga wenda nk'ibihumbi 100 cyangwa 200 biri muri abo bantu bafite ibyago byinshi byo kwandura.
Nibyo. Louis, ni ikibazo naringiye kubaza ugikomojeho, naringiye kubaza nti kugera ku banyeshuri biroroshye no kubaha ibikoresho biroroshye, aho kubishyira harahari n'uburyo bwo kubyitaho. Ariko muri bya byiciro mwavuze bifite ibyago byinshi byo guhura na malaria no kuba bayirwara, dufashe nk'icyiciro cy'abarara ku muhanda nk'uko wabivuze, ubwabo barara ku muhanda nidushyiramo babakobwa n'abasore, kuko ubu ni bose bose baraharara. Abakobwa be kujya bumva ko ari bo gusa, kuko n'abagabo hari abaharara rwose ugasanga niho bibera.
Yego.
Bo bazafashwa iki usibye kubigisha no kubaganiriza? Hari ubundi bufasha bahabwa bushobora kubafasha kwirinda malaria?
Yego, murakoze cyane. Icyo dukora cyambere ni ukubigisha, no kubigisha malaria icyo ari cyo, uko yakwirindwa. Ariko kandi hari n'ubufasha. Nk'uko twavuze ko abanyeshuri baba mu bigo bicumbikira bahabwa inzitiramibu, nabo hari uburyo bwabo bwihariye bw'abantu baba hanze, ntago nabavuzeho bose, ariko harimo n'abacunga umutekano, harimo abakozi bo mu mahoteli, ma restora, ama lodge bagenda nijoro hanze, nabo bafite uburyo bwabo bwo kwirinda. Nabo hari umuti bisiga ku ruhu mu gihe cy'amasaha ya nimugoroba, ubasha kwirukana umubu ntuze kubageraho muri cya gihe cya nimugoroba. Nabo rero hari iyo miti, kugeza ubu ngubu twari dufite ikibazo cy'uko itari kuboneka cyane, ariko tubakangurira ko nk'abo bakora muri izo serivisi zibahemba zibaha amafaranga, ko bashyira imbere ubuzima bwabo bakajya ku mashopu abegereye, ku mafarumasi, kuko uwo muti n'ubundi ho iraboneka. Ariko hari uburyo Minisiteri y'Ubuzima n'ubundi yajyaga ibigenza, iyo miti ikabegerezwa aho baherereye, kuko cyane cyane tuba tuhazi, bakabona uburyo ibageraho mu buryo bworoshye. So rero icyo kibazo cyari gihari, ariko nabo bafite ubwo buryo bafashwamo kubona iyo miti bisiga mu gihe bari hanze, mu gihe cya nimugoroba bagashobora kuba bakwirinda malaria.
Nibyo. Mukanya, turafata umwanya w'akaruhuko tuze kugaruka twakira ibitekerezo by'abadukurikiye. Ndabona Obedi yabikusanyije byinshi byagarutse kuri WhatsApp, turaza kubigarukaho mukanya gatoya. Dufata umwanya w'akaruhuko, ariko turaza no kubona umwanya wo gutumikira bamwe mu baba badutumye muri iki kiganiro. Mugume ku mirongo mutwumviraho, mukanya muze kuduhamagara mutubaze cyangwa se mutange ibitekerezo ku byo mwifuza gusobanukirwa birambuye ku ndwara ya malaria mu Rwanda. Ubutumwa bw'abatwandikiye
Dunia aravuze ati, ndi kuri base, nibyo koko malaria igenda igabanyuka, ariko haraho ikiri nko muri utwo turere twavuzwe haruguru. Kugira ngo tuyirwanye tuyirandure, nuko tugomba gutema ibihuru bitwegere turara mu nzitiramibu. Murakoze. Hari uwitwa mwaramutse, murakoze gusobanura ibya malaria, ariko hari ubwo bayipima bakayibura kandi ariyo bikarangira ibaye igikatu.
Uburyo bwo gupima malaria ni ikibazo, ariko hari n'ibindi biri buze kugaruka. Hari wari wanditse ati, ko mwavuze ko malaria iterwa n'agakoko ka Plasmodium, umubu ugakwirakwiza wowe wagakuye mu muntu wanduye, ako gakoko ubusanzwe kaba kari he. Ni ikibazo, kaba kari he.
Bite tumusubiza?
Yego.
Ngira ngo turaza kumusaba nawe gukomeza gukora ubushakashatsi. Ariko hari ibyo twita wenda tutarabonera, twakita nk'ibisobanuro biri direct twita wenda bibe mu isanzure ariko navuga. Ariko ubundi agakoko icyo tuzi kugeza kuri uyu munsi, nuko agakoko kaba kari mu muntu.
Yego.
Kaba kari mu muntu. Aho yagakuye niho tutarashakisha ngo tubibonere ibisobanuro neza. Tugikora ubushakashatsi. Ariko umubu wavuyemo, umubu wateye amagi mu mazi ukabyara, ariko tuvuge kubyara cyangwa ukororoka, iyo ugurutse bwa mbere nta gakoko ubufite, ahubwo yigize ibyago ukagenda ukajya kwishakira amaraso ku muntu. Ushobora kugira ibyago ukaruma umuntu ufite agakoko.
Yego.
Ugahita wandura nawo. Iyo umaze kwandura rero, iyo usimbutse nawe ugiye gushaka andi maraso ku wundi muntu, umushyira agakoko, ugakomeza kugakwirakwiza gutyo. Ariko aho katurutseho ntago turahabonera ubushakashatsi buryo bwimbitse ku buryo doka ibisobanuro byimbitse ku buryo twaje dusobanurira umuturage.
Mu murenge wa Karambo nta malaria ikiharangwa, kuko twarayihashije, baduhaye inzitiramubu kandi zihagije. Uwo ni umukunzi wa Radio Rwanda uhaherereye watwandikiye. Hari n'abandi bagiye batwandikira. Obed urebye nkaba uyu yagize ati, mutubwire ikibazo cyane, ikibazo cyose sinzi igisubizo nacyo.
Ariko hari ikibazo ngize,
ikibazo yarabajije ntago washa kugisubiza. Yaravuze ngo guse ngo ko hari igihe umuvugwa nko mu cyayi ngo unyoye ntiwarwara malaria.
Brian
niyo yanywa nk'imibu igihumbi ntago yarwara malaria, ahubwo yarwara indi ndwara wenda y'isuku.
Yego.
Nkuko yabyo dukoko tundi twose, ariko ku buryo ntacyo byatwara byatumandura malaria.
Akantu ka Plasmodium kagiye gutuma abantu habaho akantu komeze nko kwirinda kwishishanya.
Oya. Ntabwo byatuma bishishanya, ahubwo ni ukuvuga ngo Plasmodium kugira ngo ive mu muntu.
Yego.
Mu bantu nuko bivuze, iyo bivuje ikuvamo.
Yego.
Ariko tuvuge nk'ano muri Kigali hose nta plasmodium ihari ariko kajya wenda n'urugero mu mutara watemere umwe mu mutara wanduye
ukakuruma
ushobora kuzana iyo plasmodium bikazarangije wanduje Kigali yose bivuze rero ngo kugira ngo turandure malaria cyangwa twirinde malaria nuko twirinda ko turumwa n'umubu ari noza ngamba dufite ingamba zose tugira nta ngamba zigenda zitagetinga ubundi kugira ngo turandure umubu niyo turi gutanga ubutumwa ntakavuga ngo turandure umubu turandure malaria
ni malaria
kurandura malaria ni ukwirinda ko umubu ukurumuka gutera kagakoko niki umuntu yavuga rero ko twetwaye twirinda ko umubu turuma tugakoresha zanzitira mu bu tugakinga amadirishya tukabyabindi byose kugira ngo umubu utaturuma
epa ndabaza ikibazo wenda tuze no kugaruka ku byo dusubiza abaturage hari nk'uwabajije ikintu kijyanye no gupima malaria kenshi gikunze kuba ikibazo ku banyarwanda bamwe usanga rimwe na rimwe batakariza icyizere aho bagiye kwivuriza kakubwira ati nagiye kuri centre de santé bashatse malaria bayibuze ariko ngiye ahandi barayibona biba byagenze bite kugira ngo malaria ipimwe ariko ntiboneke hacu umunsi umwe cyangwa ibiri bagupima bakayibona
icyo nemera gyewe nuko ibipimo dukoresha mu Rwanda byizewe ku rugero rwa 99% ugasigaramo wenda cyangwa hafi 100% ibyo bipimo ni biriya bikoreshwa n'abajyanama b'ubuzima ni biriya twita TDR ifite ubushobozi bwo donc iba amahirwe yose yo gufata agakoko mu maraso TDR irayafite cyane kuburyo tunayizera ni nayo mpamvu tuyiha umujyanama w'ubuzima ngari yakoresha kugira ngo twizere neza ko umuntu umujyanama w'ubuzima yapimye wese twizere ko donc kijyanye na malaria yakikuyemo
yego
hanyuma twajya kwa muganga rero tugiye gukoresha ya microscopy nabyo twizera ko microscopy ari nzima umutekinisiye uyikoresha afite ubumenyi amahirwe yo kwibeshya ni makeye icyo bavuga rero ngo ushobora kujyayo wenda ukayibura ejo wajya ahandi ukayibona ukutinda kwivuza nukuvuga ngo niba nipimiye umunsi uko amasaha agenda ashira udukoko tugenda dukura mu birari twinshi iyo dukura mu birari twinshi aba ari amahirwe menshi nyine
yuko tubona
ariko icyo ndi cyo nuko igihe cyose ufite agakoko ubunda amahirwe menshi nuko kaboneka ubwo rero gusubiza icyo kibazo cyo kuvuga ngo hari aho ugenda ukayibura ejo wajya ahandi ukayibona ushaka guterwa n'uwayipimye cyangwa yakoze yapimye nabi ariko amahirwe menshi byakozwe mu buryo bwiza yakurikije amabwiriza icyo avuga 99% barayibona
ntabwo nzi niba mujya mwumva amakuru mu baturage icyumvikana cyane nuko abantu bajya kwipimisha malaria kwa muganga ubwo kwa muganga ni hahandi bari gukoresha ama microscope niki akenshi bagaruka bakubwira ko malaria bayibuze yajya kuri poste de santé cyangwa ku mujyanama w'ubuzima akakubwira ati bamusanzemo malaria
nibyo nakubwiye nyine
yego
kwa muganga dukoresha
microscope
hanyuma microscope ikoreshwa hari microscope nk'igikoresho
yego hari n'uyikoresha
byo n'ibintu bibiri hanyuma ku mujyanama w'ubuzima icyakora ni ugufata amaraso gusa igihe yafashe amaraso akayashyira kuri kari agakoresho kuko ari twava kari nka automatic karikoresha ibyo rero kandi gafite ubushobozi bwinshi bwo kubona malaria bwo detecting malaria so bivuze rero ngo impamvu bishoboka ko wenda ashobora kuyibona kuri TDR nuko TDR iyo ntago hazamo izo ntuza zo kuvuga ngo gukoreshwa n'umuntu yayikoresheje gute yafashe igihe kingana gute n'iki tederiyo ni automatic ari nayo mpamvu nyine navuze ngo twifuza ko umuturage yabanza kujya
kumujyanama w'ubuzima
impamvu ni nyinshi iya mbere biratuma yivuza kare malaria tuyibone kare iya kabiri biratuma tuyibona kare atarwara malaria y'igikatu natarwara malaria y'igikatu twirinde impfu umuntu wari we wese rero yaba ari je yaba ari wowe yaba ari umuyobozi runaka mu rwego runaka tumusaba ko yakagombye kwegera umujyanama w'ubuzima umwegereye mbere yuko ajya kuri centre de santé
nibyo bitanga n'ubutumwa ku bantu yumva ko kubera urwego ndimo ntago nkwiye kujya ku mujyanama w'ubuzima
ntago nakegera umujyanama
w'ubuzima
yambwira iki yampima
gusuri afite ubuhe bumenyi ibyo ni ibintu bakunda kuvuga usibye ko nabo bagira ikibazo rimwe na rimwe cyo kukubwira ngo dufite imiti ariko ibikoresho byadushiranye
imiti imiti yo kuvura nta dukoresha
nta dukoresha
ntago nabihakana ntago nabihakana ariko ni imwe mu nshingano zacu nyine kumenya ko imwe mu nshingano zacu dufite mu rwego rw'igihugu cyishinzwe ubuzima programme ku rwanya malaria ni ukwizera ko umujyanama w'ubuzima afite imiti
yego
mu kubyizera rero ni inzego zose zitandukanye aba centre santé zirebera abajyanama b'ubuzima ibitaro twebwe ni inzego zibanze aho ikibazo cyagaragaye tugashyiramo ingufu tukamenya ko igihe umujyanama w'ubuzima adafite ibipimo byo gupima malaria ni nkaho n'ubundi atakagombye kuba umujyanama w'ubuzima
ibyo ibindi bibazo
haravuze ati gutanga inzitiramibu bashingiye ku byiciro by'ubudehe bizave kuko n'umuturage wo mu cyaro yarwara malaria biracyabaye se bi gutanga inzitiramibu bagendeye ku by'ubudehe
izo twatanze ubu ngubu urabizi ko hari hakiriho n'ibyiciro by'ubudehe twatanze dukurikije ibyiciro by'ubudehe ariko izo tuzatanga mu gihe kizaza tuzategereza andi mabwiriza ayo mabwiriza ashobora kuza avuga ngo ibyiciro by'ubudehe byavuyeho n'urugero reka none duha abaturage bose cyangwa hakaza hari indi bwiriza ryaje baduhayemo umurongo ariko ubundi twazitanga dukurikije ibyiciro by'ubudehe
aruvuze ngo mwibutse abantu batarangiza imiti bakayiha abandi n'ukwihemukira hari abantu bahereza imiti barangiza bakazayihera abandi
yumva zanzamutse akavuga ati ntakiza
hari umuntu hari umujyanama w'ubuzima umwe wigeze kubivuga hari yazakavuga yigeze hari umuntu yigeze guha imiti amaze kuyimuhereza ayimuhereza atari urwaye arangije ajya kuyigurisha undi urwaye
nyine ibyo byose nka bya bindi Bright yavuze ngo malaria iterwa n'igisheke iterwa no kunyagirwa n'iki ni ibintu bifite izingiro ku myumvire kugira ngo wivuze malaria ikire nuko ufata imiti yose hanyuma nuyifata ukayifata igice ukumva wazanzamutse babyita kuzanzamuka ariko nyine n'ugusugukira hanyuma uratuma ahubwo malaria igukuriramo kandi noneho na ya miti wivuzaga izagera hinanirwe turasaraho nyine abaturage iyo ufashe imiti ubugomba kuyinywa ukayimara yose igihe utayimaze uri kwiteza ikibazo ugiteza umuryango wawe ariko ugiteza n'igihugu kuko uzatuma na ya miti twakoreshaga malaria ishobora kizagira ikigiraho udahangarwa turasaba rero abaturage niba baguhaye imiti ugomba kuyinywa ukayirangiza
urumva ni ibintu byiza hari abantu bakigira iyo myumvire cyane
icyo nakongera ku miti nk'uko Epa yarabivuze buriya ni imyitwarire mibi ku miti kuko yarabivuze bifite ingaruka nyinshi imwe ni uko ubutaha niba wakoresheje umuti uyu munsi ukawukoresha igice wakongera kurwara ugakoresha ikindi biba bikongera amahirwe na ibyago by'uko ubutaha wa muti utazongera kukuvura ikindi uwo muti wabitse ntago mbizi neza niba nyuma yo kongera kuwukoresha ikindi gihe uzawukoresha uzareba igihe uwo muti wagenewe gukoreshwa hari igihe rero ushobora kugira ibyago byo kuwukoresha wararengeje igihe cyo kuba wakoreshwa icyo gihe rero usibye kuba wakutera ibibazo bindi by'ubuzima ushobora kutakuvura ukagutera ibindi bibazo by'ubuzima bishamikiye nyine no kuwakunda umuti wubatse mu buryo bw'imiti ubwayo
nibyo
rero ni byiza ko niba umuti wana wushigaje uyu munsi usibye ko atari byiza ushyire ku ruhande aho kugira ngo uzongere ukoreshe ikindi gihe kuko ufite ibyago byinshi byo kuguteza ubundi burwayi buruta n'ubwo wari ugiye kwivuza ku kanya
imiti ikoreshejwe nabi ibuburozi ntabwo ibikiri imiti ibuburozi
kuko hari umuntu ushaka kurwara kuba afite umuriro akumva ngo yanywa imiti ya malaria atagiye kwipimisha
hari n'ugira umuriro akumva ko akahita akeka indwara
direct
akigurira imiti ku giti cye hari umuntu wanditse ubutumwa hano mwaramutse mbwirira abo batumirwa bazakora ubushakashatsi bwimbitse niba iyo plasmodium itororokera mu ivuka ry'umubu w'ingore uwo nawo wavutse ukazabyara undi uyifite wabangurirana n'undi nawo ukandura gutyo kuko impamvu mbivuze nuko icyitwa umubu w'ingoro cyose aho kiva kikagera cyane mu bishanga cyanduza malaria byumvikane ko uwo mubu ubu yisanganywe kandi ntahuba warahuriye n'umuntu ngo ube wayikuye kuri uwo muntu wanduye ati cyo ni igitekerezo cyanjye we atekereza ko umubu w'ingoro wose aho uvuka kagera wa muganire ka tunabibaza abantu babyumve kuko bavuga ko malaria ikwirakwizwa n'umubu w'ingore umubu w'ingore uwo ari wo wose ubufite malaria cyangwa nawe urayandura
ni ukuvuga ngo n'umubu w'ingore ariko wa nofere
yego
nuko ubwoko bwa nofere bw'ingore nibwo bukwirakwiza malaria
yego buba buyisanga mwese cyangwa nabwo buba bwabanje kwandura
nicyo nari ngiye gusobanura rero umubu wavutse Donc umubu tuvuge imibi ibiri irahuye itanduye.
Yego.
Cyangwa niyo yaba yanduye. Iyo igahura kugira ngo umwe niba na kwimiye wundi
igatera amagi.
Igatera amagi. Ya magi nubwo yahuye yanduye, yari yanduye. Ya magi yavutse, ba bana bavutse. Nta plasmodium
baba bafite.
Iyo rero bamaze kugiye cyo kuvuka, kuguruka maze gukura ugiye gushaka
ukuba
amaraso ugiye gushaka amaraso. Amaraso urayashaka mu muntu. Nuyashaka mu muntu ukaruma umuntu wifitiye plasmodium ya wa muburandura. Ariko ntago bavutse ufite nubwo aranofere ntago bavutse ufite plasmodium.
Okay. Ntabwo umubu ushobora gushakira amaraso ku yandi matungo.
Umubu ushobora gushakira ku yandi amaraso ku yandi matungo. Ibibaho rwose. Ariko ntago uzandura plasmodium.
Kubera ko plasmodium iri mu muntu.
Iri mu muntu.
Okay.
Kuvuga ngo plasmodium ikurira mu muntu no mu mubu. Ntago ikurira mu matungo.
Yego. Birasanzwe turabizwi ko hari ama bakteri n'ama virusi tubana nayo ntatugireho ingaruka, ahubwo ingaruka zikaba zaza zitewe n'ubudahangarwa bw'umubiri cyangwa si indi ndwara yakugeraho igatuma kaga koko ugendana na kubana nako kabyuka cyangwa se nabyita ko gakura kakabona ubushobozi bwo kuba kagutera indwara runaka. Reka dufate n'abantu ku murongo wa telefoni tubumve abadukurikiye. Niba bahari badahari twakomeza kuri WhatsApp tufiteho ubundi butumwa bwinshi.
Hey, hari umuntu hano uvuze aravuze ngo iyo agiye gusaba umujyanama w'ubuzima imiti ya malaria ngo asanga bamwe barayigurisha abajyanama. Urukumva bakavuga bati se ko bayibima bigenda bite? Niho ubuvugizi ari gusaba.
Amabwiriza avuga ko imiti ku mujyanama w'ubuzima itangirwa ubuntu. Kuciciro cya bo nange kuvanga iciciro cya mbere ni cya kabiri ariko ntago bikibaho mbere bikiriho iciciro cya mbere ni cya kabiri cyari ubuntu hanyuma cya gatatu ni cya kane hariho tike cyo twita nka tike moderateri nayo igenwa n'itegeko hanyuma rero kuvura ku mujyanama w'ubuzima wundi ni ubuntu igihe cyose rero yakugurishije imiti yaba ari kurenga ku mabwiriza bireba wa mujyanama w'ubuzima ku giti cye we uri gukora amakosa twavuga ko ari nk'amakosa.
Mwaramutse neza, ni Boniface ari Nyagatare Rwempasha. Twarabaruwe ariko nta nzitiramubu turabona, twarategereje amaso yaheze mu kirere. Gahunda yo gutanga inzitiramubu bigezeho mu baturage muri rusange.
Avuze Nyagatare?
Yego, muri Rwempasha.
Ndumva ko bishoboka kubera ko nuko twavuze ngo hari imirenge twabonye isa nkaho irimo malaria nyinshi twavangureka kandi taratanzwe hawe inzitiramubu yaterwagamo imiti mu mazu. Tubasaba kubarurwa. Icyunzi cy'amakuru mfite nuko muri iki cyumweru kimwe abo babaruwe bazazihabwa.
Okay.
Nibura bibaye byinshi byaba nk'iminsi 10 bazazihabwa, baracyari ubwo mu myitego, ariko nzi ko zanageze ku masantre de sante aho zizaba zijya mu baturage.
Yego.
Ahubwo ni ukureba niwo murenge Rwempasha urimo.
Nibyo. Avuze ko ari Rwempasha barabaruwe ariko ntago bigeze babona inzitiramubu, ubwo byanze bikunze nabo barimo. Uyu yagize ati
ngo nge nanagira abantu inama yuko bajya birinda kwivuza cyane mu mavuriro yigenga kuko nta na rimwe babura ibyo bashaka ku buzima bafata. Ubuzima umubare wabo bavira viera.
Ma fievre.
Kandi tuzi uko ivumburwa.
Bavura fievre tifoide kandi tuzi uko ivumburwa.
Ugashatse kuvuga ko ari ukugenda gusa
bakagupima. Mu mavuriro yigenga iyo ugezeyo wenda utaka nka gripe. Bashobora kugufata ibizamini 8.
Narimo ndeba kuri wa murenge wa Rwempasha muri ya yindi
nyizahakurikiramo
kandi bari kubitegura ku bufatanye na SFH
n'akarere.
Iyo byose nko mu minsi nk'icyumweru kimwe ntekereza ko bazabazibona.
Nibyo.
Haravuze ati abantu babona iriya miti yirukana imibu gute?
Ubwo niyo kwisiga. Yo kwisiga deodorants. Ubiraboneka?
Iriya miti iriya twavuze iza gusupportinga cyangwa gufasha izi ngamba dusanzwe dufite. Akenshi tusaba ko abayikorera badufasha kuko nta kugeza ubu nta gahunda ya leta nkuko dutanga inzitiramubu ngo tuzatanga iyo miti. Ubu rero hari abafatanyabikorwa twavuga dufatanya harimo nka SFH ya groupi. Twari twabasabye yuko bakomeza kuyikwirakwiza mu mafarumasi, mu mabutike, mu bajyanama b'ubuzima. Icyo twaza kuza kureba rero ni ukureba ko igihari, ariko ndabize yuko babirimo kandi ya mu minsi yashize yari hari yarabonekaga niyo wende yaba ari stock wende idahari idahagije yaba ari gihe gito ariko ni gahunda ya leta yo gufatanya n'abafatanya bikorwa kugira ngo nabo bakwirakwize iyo miti
nibyo rero Kane Louis hari ubutumwa mwagenera abanyarwanda badukurikiye ku kwirinda malaria n'ibikorwa bihari
ubutumwa tugenera abanyarwanda muri rusange n'ubundi no gukomeza ingamba zo kwirinda ariko bihereye ku muntu kugitike ngira ngo mwabyumvisha uko malaria ikwirakwizwa ndetse naho mu bwororokera byoroheye buri muntu wese ko areba iruhande rwe agashobora kuvuga ngo hano hareka amazi niba ari mu rugo niba ari ku ishuri wa munyeshuri aho umuntu ari ahariho hose niba ari ku kazi aho umuntu atinda cyane turavuga ngo rero buri wese arebe uruhare rwe mu kurandura hahandi mu kurwanya hahandi malaria yororokera ikindi ni ukushyiramo imbaraga twavuze uburyo bwinshi bwo kwirinda malaria niba udafite inzitiramibu ufite ubu ngubu hari n'uburyo bugezweho bukoresha elektronike kugira ngo murabizi two bacomeka mu nzu niba udashobora gukoresha inzitiramibu koresha ubundi buryo bwo kwirinda malaria ntabwo ariyo yonyine yo kwirinda malaria ahubwo uburyo bwose bukwegereye ubukoresha mu kwirinda malaria ikindi hari imyumvire yo twayivuzeho ariko ntabwo twagarutseho neza harimo imyumvire myinshi igiye itandukanye ariko itari myiza nk'uko watangiye kubivuga harimo abantu bafatwa n'uburwayi cyane cyane muri bya bice byo mu cyaro afatwa n'uburwayi akumva ko aho kugira ngo ajye kwa muganga yajya gusoroma umuravumba cyangwa se n'indi miti ya Kinyarwanda so nk'uko ipa yabivuze dukangurira abantu ko niba wumvisha ibimenyetso ku mubiri wawe bidasanzwe njye kumujyanama w'ubuzima nicyo bari abantu babiri hariya by'umwihariko rero kuri malaria ibimenyetso byayo abantu barabimenyereye barabizi niba ugaragaje ikimenyetso ihutire kujya kumujyanama w'ubuzima
ibyo
yego
epa
ubutumwa natanga turasaba ubufatanye mu nzego zitandukanye inzego z'ubuzima inzego z'ibanze inzego z'uturere donc muri rusange kugira ngo turwanye malaria malaria iracyahari iri mu baturage turasaba uruhare rwa buri wese kugira ngo turandure malaria turasaba kandi ko abantu bose bareba iwabo aho batuye kuruta uko barebera igihugu bagashyiramo ingufu cyangwa bagashyiraho ingamba bigendewe n'ikibazo bafite kugira ngo turwanye malaria tuyirandure
nibyo kandi birashoboka ko twayirandura reka tubashimire cyane ko twabanye muri iyi ngingo y'umunsi ya none dushimire abaturage bose badukurikiye batwoherereje ibitekerezo mu kanya ku isaha
Emo agora que a presa na osiga e turando